ጥታን ገጅማታት ገልገለ ሰዓለማ ፎለካ አንገሳሰዲት ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዲግደሚ ሸንበረኩ መለማፍ ዲግደሚ አፉር አተሞልታን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተገኛ ኬስ መሽቱን ኬሰን አን ቱጅሬ ሆራቲ መጋላ ጋምቤላ ኬሰት ነሞን ለማሂድ አቶታን አጄ ሰሙን ኤፍሰሜ በቀጥቶኒ ሱዳን ረሄዱን ዱበርቶታን ኡጉመሰ ደርካ ኦላና ቀባን ኡጋንዳ ትጨውዳ በርኑታፋን እንግሊፋ ቡኡራ በረታጅራን ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ጆ ባይደን ይፍካልዋ ከታን ዶናልድ ትራምፕ ከመሰደፍቱ ፈልሚጀል ቀባ ገጌሱብ ትራን ሀንገጡምራ ሰገንታ ኬንያ ተከን ወሊን ትርሰን ሰነፈራ አም ኩቱማውዱ ትረባ
ከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛው ዱሐራፍ ክንዴ ፈነከን ሲንቲሙ አን ምትኩ ፍቃዱቲ ናኖ ጋምቤላ ማጋላ ጋምቤላ ትድል በተደርብ ጋፈ ወጠበጅ ኩዳጃ በራኩመለማፍ ኩዳጃ ወልትቡ ኢንሲ ኡመሜሩ ዊጣ ተከለሳ ሲትፉፈትሩ ኢሳ ነምኒ ነገኘ ኮፍነን ሶዳ ደጀለን መቃኒሳኒ አከሂመ ሙሂንፈን ተኮ ሰገለ አሜሪካ ቲመኒሩ አከነምኒ ኩንጀለን ትድል በተገልገለና ኖ ሰዓቲ ሰዲራ ካሴ ሰገለን ዱካሳ ዳጋማ ትሩ ከኒብሰን ነሞኒ አጄፈሙስ ሰገለ አሜሪካ ቲመኒሩ ሂጠቶኒ ዱካሳ ከነበነን መጋሊቲ ከሳ በካ ጋረጀ ጀበጀለ ሙጭናት ናኖ ጓላቲ ጀለሙን ዋመሙተከተይ ፎገናን ሆስፒታል ወሊጋላ ጋምቤላ ኦቦሮን ጎኝ ድልበተገልገለ ጀጉም ሰጀልቀበ ነሞኒ መዳአኒ ገረ ሆስፒታል ሊቻዱ ፈኒረን ያላርገቻ ጅራቹ ሂመኒ ነምኒ ተቆሞ ዱኤ ረጀረኒሩ ሆስፒታል ሪፈራላ ጋምቤላ ሞገመሳ ነሞን ያፉር ሚዳጭ ማንካን ረገሄሩ ያላርገቻ ከጅረን ኢብሴ ነምኒ ተቆ ዱኡሲ ፎምሴራ ሆገናን ቢሮ ነገኛ ናኑ ጋምቤላ ኦቦ ባጎል ጆክ ወሊትቡ ኢንሲቻን ነሞኒ ለመዱኡፊ ነሞኒ አፉር መዳዊ ሳኒ ኤርጋ ገባባን ሰገለ አሜሪካፍ ኤርገኒን ዴቢሳኒሩ ወሊትቡ ኢንሲ ድልበተገልገለ መጋላ ጋምቤላ ትጀልቀብኩን ዊጣ ተከለሳ ሲትፉፌ ጅራቹፊ ሶቺን አዳንጭቴትሩ ጅራቶኒ ሰገለ አሜሪካፍ ያደሳኒ ከነን ኢፍሰኒሩ ጀቹን ፊንፊኔራ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድንቱ ገባሴ
ናኖ ትግራይ ከሰቲ ዱበርቶ ተረጥ ኳምሳ አጄቻፍ ሚጣን ሳለረቱን ዳይራ ወተማ ጅራቹ ከዱበታን ዱበርቶኒ መጋላ መቀለ ከሰቲ ጉያ ከሬሳ ህሪ ረሞርሚ ግግሰኒሩ
ዱበርቶኒ መጋላ መቀለ ትጉያ ከሌሳ ህሪ ረነጋ በኡን ናኖ ትግራይ ከሰቲ አጀቻን ዱበርቶ ተረት ራወተም ኡካምሳፊ ሚዳን ኮርኒያ ግዱ ከሌሳ ጎልተ ራወተም ሃላበቱ ዱበርቶኒ ሚዳን ረገየ ሩሃቃ አካርገተን ጀቹን ጋፈተኒሩ ወራ ህሪሪ ቸግንደ ሰንከሳ ቶኮ ካንታተ ሳማሃል ክዱ ናኒ ቸከሰቲ ረደደ ቢንዱ በርቶ ተረቱ ኡካምሳኒ ፊ አጀቻን ራወተማ ዋንጅሩ ሞትማን ስራክቸ አቡ ደደቡ ኢሳፍ ጋፈቹ ህሪረ ነጋ በኡፋ ከድርቀመን ኢፍስቴቲ ርማቱን ህሪሪ ቻብራን ማርታ ገብረ እግዚአብሔር ኦቦሌቲ ሸት ቆርቲ ጂኦ ተኩን ዱራ አጀቻን ራወተሙ ኢፍስቴ ነሞኒ ኢሻ አጀሱን ሸከመን ሰዲቶ አናጀለ ኦልፈመኒስ ሃንጋ አማ ሙርቲ ያከሂን አርገነፊ ሃቃ ቦሌቲኮ ኤገቻጅረስ ጀቴቲ ትጋፈተማን ቢሮ ሀቃናኖ ትግራይ ኦቦ ሀዱሽ ተስፋ ናኒቸት የኮኒ ዱበርቶ ተረትራ ወተማጅረን ገዲሲ ሶለጀለን ሞቱማን ረኪቸ ሄይኩ ፎጀተስ ጀለኒሩ ናኖ ትግራይ መጋላ አደዋት ጂኦ ተሰዲ ዱራ ሸመሬን ወጋ ኩዳ ጅሃ ማይሌ ተክላይ ኡካንፈሙን ኤሰቡተን ይሼ ኤርጋ ጠበሜን ቦደ ቶርበንደር ቤ ከነን ይሼ ኡካምሰኒ ፉለተኒረን አጀሰኒ አካዋለኒረን ፖሊሲን ባሱ ይሳጋባሱን ከኘን ያደተማ ሂሪረ ከናን አለትስ ፓርትሌን ሲያሳ ሰዲ ከናን ቸከሰሶቿን አረና ትግራይ ውድብ ጽናቲፊ ባይቶናን ይብሰወለውን ባሰኒ ናን ቸከሰት ሴረ መሌሱማን በበለቻ ጡፌ ረጀለኒ ሁምኒ ሞቱማ ከነ ጣፍሲሱ ደንደው ናን ቸከሰ ሂንጅሩስ ጀለኒ ሩጀቹት መቀሌራ ሙልጌታ ዝባሃቱ ገባሴ
ጎዲና ቡልቺንሳ ሀዋሳዋ ክምራከ ሰቲ ተላሊን እድሌ አደጭቱላን ወይረርግ ፍራከኤ ጂአደርበ ቆፋ ዳይመን ኩረሻንዱ ዋጅሬ ጉምሰፈያ ጎዲንቻ በክስፈራ እትጋፈተማን ዋጅሪቻ ኦቦ አሳፋ ነጋሽ ክጠታ ራቪዮይ ፈከይመኒቲ ረኮ ነገኛ ረደደቢን ኡመመራን ከንከይ ዳይመን ተላሊ ኡሙሪሳኒ ተርገቹን እራቱሬ ነርገነ ጂአሻንዱራ አና ሳሃላ ሰየምት ከሳ ቆፍት ويرر جسرا أوما ميتور آنالي مرتبة بالأتشوران يرو أما دائمان كمالمتان قبامنيرو إينيا بفا دولاتين كان جيجيسا متلالين أكا إيغا لوكاتوكان إتقافة بانكون تبابانا جينيان كان كي آنالي وجسوند أكبر أفراد ساتة إكيسا دائمان جران أولتوف جارمولين غرغار سادي جرسا أكتاسسان قافتانيرو Odu Tanu Tenach Enu Polisin Kenya, Namota Hirira Murmi, Dabali Gibra Murmuf Banerati, Gaza Imimansu Bifuran, Adam Bittensera.
Wait a Missenson Nisera Tumtota Kenya, Sera Dabali Gibra Rati Falmita Sajraniti Polisin Bia Timo, Namota Hirira Murmi, Dabali Gibra Kanaf Banerati Ukasa Gaza Imimansu, Banun Adam Bittensera. Kiptahara Magala Nairobi Kesat, Humni Policy Gudan, Kambubafa Neomuto, Namoni Hirira Mormi Dabali Gibraf Baan, Garawajira Parlama Biatita Kainda Barrefis or Katurera. Guyota Iho As Kenya Kesat Sochimormi Dabali Gibra, Karatora Internetin, Kandarga Gotan Hoganam, Jalkabera. Motuman Biatiga Mesan, Dabali Gibra Kun, Ala Lika, Biota Ala, Biatira Tigudateru Kafalufa Kabarbachise, Ibsera. Bakota Bayeti Hiririch Karanaga Kanga Gefa Majru. Yomutau garewan mirga falman kan biya kesafi idla dunya torbandar be kesana monila mahirira kan rataje famufi namoni heddun seran alato annajala olfa musga basaniru seratum ton kenya dabali gibra dabbo abboti konkolata fi daddabar sama allaka dabalate dabali gibra tasifamuf karor fami tokotokko akaniru ministry finance mogamesan jijirabni karor gibra kan ratti tasifame hankina bajeta dollar billion tokko qaptishan u masjalera riri Murmi Dabali Gibra Kun Kiptata Harra Magala Nairobitin Alatis Magalota Kamomba Safi Kisimu Kesatis Tasifa Mera
Polisoni Kenya Murni Jalkaba Jekumsa Haiti Kesati Babal at a fruit of Ramadaman Kiptata Kenya Gatisani Kandema Nyoto Torvan Kanagamas Akabuf Kajaranto Minister Imma Ala United States Bexisajra Minister Nagenya Biya Kesaf Bujinsa Biolisa Kenya Tumumichabare Sakatan Raymond Omolo Sura Gare Polisi Gare Haiti Imalajrani with Atakalisat Ayara Kesatimat Ansaniru Reuters Bakaf Buyasa Merkanisun Dandenye Oso Hindemi Dura with Atakalisa Serni Alaba Waller Kafu Chugegefa Kagegefa Meoto President William Ruton Alaba Biolisa Kenya Angawato Kura Food Aniru Durat Abanan Manamurtia Kasumas Halina Genya Haiti, Kangada Jema Deme, Kamumich Ministera, Batisa Dasakis Akank Ango Gat Isutasase, Polisonikun, Boba Fumun Rade Debin Bodat Harkifate. Udutani Tidabara, Undesan WikiLeaks Julian Assange, Manamurti, United States, Tiriaturaf Bufatat Ayara Banco Gajra, Julian Assange, Ergamanamurti Tiriatin Boda Garabiesa, Australia, Tinidabia Jerame Egama.
Hundesan WikiLeaks Julian Assange ragawa ni chitinka ba manijran gadibase matan sun himatame akasumas wagotaf biya isarra bakan baye kanture kibta taharqa tiyari charteri safete tubufata tiyara banko gira gara manamurti United States tgesa jirachu hati warraisa Stella Assange Associated Press if mirkanesitetti Assange Robi Boru manamurti United States odola kaba Mariana kan kabenyo walo United States kan iyatu yomuto Rihaka United States, Talayaman Mustif Barresen, Assangen, Basasa, Seran Alafi, Odefan no one, Ichetink Abaman, Gadibase Matan Suisati, Fiakamata Uisa, Niamana Jelen, Egas Jalera. The Dutch Assangen Tia to Saipan Tiomuto, Kunis, Assangen, Gara, United States, Imalu Fei, One Hinkam Nefi, Australia Tio, One Tefi, Das Jechuna Banalanga, Himera. Erga manamurti kanat iyaatin bodas Assange garbi jaisa Australia tinidebe jalames egama hati warra Julian Assange kan inni barakumala maf digdemi lama manehi data efu deru ogetin sera Stella Assange jalamtu Australia ra BBC takahimtet wali galten tasifame erga imalichi jalkabe amma saati wan torbata mila madarbu himte gammachutti kabachu shes ipsite erga abba murti takamalate semboda ipsibal inan rattini kenna majatteti erga abba murti malate sembodas namabilisata ajette gara manamurti kanat isa imalchi suf basin dollara kuma di bashana katasi fames ibsitetti gulala olanan WikiLeaks Christine Hrafson waligalten asanjen manamurtitti tiyesu kantasi fame giddu sentuma minister mumme Australia Anthony Abazin akate himera asanje gara manamurti United States imalchisun kanjal qabamme wita takalesa wogota shanif manahita Britain kesa ture kesa yomuto jilli Australia raisa wolin gara manamurti kanat imalajiran akajiranis minister mumme Australia Australia parlama biya tif ibsani gara biya isatta kade bi ofis ni barban jalaniru
President in United States Joe Biden if Donald Trump kamisad ufu wal argani falmi ke kesur chiru warani Ukraine kesa gafile imammata ala olana ta an kesa tokota ajedame egama udugaba sun sagale America Tatiana Vorosko kadimamtoni laman hala Ukraine ratti ilalchi qaban akamitti gamagamamu akakabu ilalchise gabasa ergite jallanne desa
Joe Biden if Donald Trump Laman saniyu warane Ukraine kesa tumuramun barbaachisa ta usarat toligalu hata umaleje roge yini mamatala Trump hoggana Russia Vladimir Putin presidenti Ukraine Vladimir Zelensky giddut akkamitti kun akkarawatam addabasani hindubatan jedan Serge Kudelia University Baylor kesa gargara professor why science siyasati
he advocated only
marifi waligalte jil kabuna kabar baj zukofa kan lelis yo tawu mari putini fi zelenski giddutu tasawum kan ratti irmachuraf fedi qabachu akadanda udbatera garu waligalte naga kana kan gara ful dural alchise designi yokin karora qabu ifse himbeku
Falmi Congress ni barakana gargaase Ukraine kennamu raggaasisu gaggeessa jirurat Trump gargaasi kennamu liqeta u qabamale deggeessa tolata u hin qabu jedhu
We're thinking about making it in the form of a loan instead of just a gift
Akka kennat qofoto intane bifaliqitin hojjechu yaada jirra kenna dollar billioni fi billionan heddut lakaman kennu itibufna
Trump akka jedhanit Europan Ukraine gargaru keset qoda gudda basu yokan kafalu qabdi garu yotrant redebin filataman akawan warana sanan mu'amanitti ilalamu himbarbaden jedu Ukraine ambassador United States durani Jan Herbst
We do know that Trump perceives himself as a strong man does not want to be associated with foreign policy failure
Trump akana macimat of lalu fi kufati Muhammad ala walin wal qabsisu akaim barba ni bekna akasumasi injifannun rashan ukraine kesatte argatte yo Trump presidenti te kufati Muhammad ala bay fakkata
Party Republicanota kan Trump dimba ukraine ratti yadan gargarba ejra hogganoni tokko tokko warana kana United States in akabalana genya guddata ettinalu kanimmo baasi mi dagesitu qabajedu kudelia akajedani
Russia for many of members of the Republican foreign establishment foreign policy establishment is
Russian misensuta abata imamata ala republicanota hedduraf akka humna gadbu ajrutti lalama kanarra kaudan warani Russia of Ukraine ijesanitin walitbuins akka intanef safisan furmata argachu kan qabuda kunisi madda qabeenya nageenya America dangalasurra taabufta
Biden akka presidenti taanit gargaarsa tumsa idila dunya warane Ukraine qindeesu gargaarsa United States ka dollara biliyona 100 biliyona 45 ol kennun hogganan American weerara haqa of keessan qamne fi tuttuqa maleekau hanga barbaachisa ta'etti dura dhaabbatti jedhu Biden
If the United States walks away, it will put Ukraine at risk.
American yobra demte Ukraine balad afsatila. European balad afsatilamti. Adunya walamni balad afsatilama. Warikan wanumidu barbadan akarawatan jajjabesa.
Biden, Ukraine mesha warana United States in. Matlele warana Russia kesa targamanirat. fayyadamuu laalchisee uggura kaa'ame hanga tokko haqanii jiru. Waadaan kun Baayden marsaa lammaffaaf filatamuu keessatti imaammata isa jalqabaa calaqqisuun oolu. Kunis dhiibbaa dinagdee Raashaa irratti dabaluudhaaf carraa guddaa qabaa jedhu Piroofeesar Maayikel Kemaaj Kaatolik Yuunivarsiitii of Ameerikaarraa.
Determining their foreign policy on the basis of the election in some crude fashion, but
imammata alaqaban bu'ura filannoo irratti hundaa'uudhaan haala jallaa tokkoon murteessaa jiru miti. Garuu daangaa fi danqaan jiru kunis marsaa lammaffaa Baayden kana booda bara 2028 irra deebiin filatamuuf dorgomuu waan hin dandeenyetti baay'ee adda ta'a. Kanaafuu xiqqoo bilisa ta'a.
Garaagarummaa kaadhimamtoonni lameen Ukraine irratti qaban adda addummaa ilaalcha Raashaaf qaban kan calaqqisu yoo ta'u, Tiraamp hariiroo Mooskoo waliin qaban fooyyessuu barbaadu. Baayden immoo Raashaan weerara Ukraine irratti gaggeessiteef jecha akka moggaa taftetti akka itti fufuu barbaadu.
Amma dabareen ka'aa qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Simee Tufaa barreessaa walaloo fi yeedaloo sirbootan afaan Oromooti. Amma ammaatti walaloo sirboota 400 ol hojjechuudhaan sirboota adda addaatiif kenneera. Walalootaaf yeedaloowwan 400 kana keessa sirboottan muraasaarraan kan hafe kaffaltii malee akka tola hojjechaa ture ibsa. Hiriyaasaa akka ture weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaaf sirboota 14 qopheessee kenneeraaf. Yeroo ammaa biyya Yuunaayitid Isteets kutaa Ohaayoo magaalaa Kolombos keessa jiraata. Waa'ee hojiiwwan isaa irratti Bafaqaadu Morodaa wajjin marii taasisee jira. Qophiin kun irra deebiidhaan waan isiniif dhiyaatuuf kanneen kanaan dura hordofuudhaafis ta'e dhaggeeffachuudhaaf carraa hin argatin nu waliin caqasa.
Mana barnootaa sadarkaa gadiirra taa'atanii walaloo barreessuu jalqabee akkuma namni tokko yeroo waa jalqabu miidiyaa mana barnootaa keessatti jalqabutti akkaataa kanaatiin hin jalqabee san booda ogbarruu daa'immanii kan jedhu tokkotu dhufee biiroo barnoota Oromiyaatu qopheessaa ture waan sana irratti dorgomee tan hanga Oromiyaa irratti tokkokkaa ba'ee kenna kan akka hin qabu yeroo sanan caalatti baree jechuudha. Sana boodan garaatti Oromoo dhufe.
Walaloo dhuma duwwaadha moo kan sirboota kanaan wal qabate walaloo duwwaadha moo yeedaloos hin qopheessita?
Walaloos yeedaloos nan qopheessa lachuu.
Ala barreessitu kana yeedaloo dhaatu lammanu ijoo hojjetta gaati hin qopheessita yeedaloo hin qopheessita walaloos hin barreessita. Yeedalootu dursa moo walalootu dursee sii dhufa?
Sana dura wanta dhufutu jira yaadarimee waan irratti hojjettu. Yoo kan geerarsa yaadni isaa sii dhufe ta'e geerarsa kan barreessitu yoo ta'e akkamitti akka geeraramu yeedaloo sana faana yaadda. Yoo sirba haadhaa kan hojjettu ta'e siloo muuziqaa jedhamu irratti yeedaloo jedhamu irratti waan hojjettuuf dursitee isa yaadaatu waa barreessita. San sanaan alaas yeedaloo qobaatti hojjettee walaloo irratti uwwisuun immoo qixa biraatiin kanatu hojjettudha. Yeroo tokko tokko immoo walaloo barreessitee kaatee yeedaloo sirratti hojjechuu ni dandeessa. Akkuma sitti dhufee fi si uumametti hojjetta.
Akka badeen dhufne gibee nan jeesisu. Akka hubseen teenyee maata beekoo yaaddoon kee nan teessisu. Sirba jedhu dhaloonni isin duraa tokko sirbee ture. Xilaawun gasese tusurbee dhaloonni xilaawun gasese. Isa booddee immoo atii fi Haacaaluun waa'ee dhuma gibee kanaan wal qabatee sirba tokko hojjetaniitu. Deebii sirba sanaati inni galaanni gibee guutee jedhu sun mee waa'ee sanatti ni jira?
Jimma akkuma Oromiyaa hunda keessa jaalladhutti baay'ee biyya jaalladhuudha biyya Jimmaa. Kabajan qabaa fi hiriyoonni kiyya hedduun illee naannoo sana dhugaa dubbachuuf. Dubbiin sun namoonni hedduu Jimmarraa jaallataniitu gibeen sababa godhatu akamit takkein yogi bengu takamit ceu wana kanatu jira nancese tu sun sirbanis wal qabata sirnanis wal qabata talota wan hindanda amne hindanda amaje de ceu umke satti murtesa hindanda amwanti je kam hunjiru hindanda ama galanni gibe buto sidak tu bijiru na macesisa malli jira talota akkanatti yaad umu kesat sirbasana kesat swahid tu tach kesajira irgasa to kotokko hi kumbar bachisa ta ubat lek madage pata hi katitra hi katuti huji bared garu yero gabu kesatti huji santeda huji sana oralo vie de losa ani huji dulle acalun akka ajayati godi wallise walli wandro hujjin hunda calayu akka garit toche wallise gubar bachu
ya acalu da amma matti sirba walalo ammam kennite isa alatto enyu fayu jayya dattame
wala magalatani artisti bibbe kamo oromo ke sakani hunjetini fali birati tumjin kankanan ala sadale da hujjide kamari fojjede mata wallisto te heddo da fojjede saliya parino ni finjo rapo fatino generalisto te be kamo kesa kanini jedo walli won ani hojjede chalu da hanga walli kuda apri seni moti rakase sirbo te bambari dutaan walalosa barrese walalosa chalu kana tinjene akasa kanati ni asingenye jechu
akanati mtete dibba afuri oli walalo hanko pesi te kabda kuni wan salpa miti sore sata jetta
makana
malakan male
malakan ga sirbarra ani lugar bachu hartisti afuri shani wallamni na kapalenje blisano je chatu makar sota kana ka sanandanda abdinu rasa kamar yusuf tadale gamachu kamal ibrahim warina kapala warakan isankan gumachan sabakiya godeda uji wan hafan hunchi male mallakati gurguradde ittiar gadde miti in fact saliyane sina kapala turte kan indran fanni kesta namunni biya la turan si kapalu dandan warakana turan sana kapala niru kambragaru an kapalti dan inojelle acalu ramon kapaltin barbad wacalun bulisakiyasi walin karajal qamni ito karangal mungai nabraku mayut
jawab
upat najra galatum
qopen ittanu kan dubartota af maatiti gara sanat cheena bagatoni sudan uganda ke satijrenya hara jalqabu fialan gufuwon gurguddo ke sato ko danqafaniti namota jiota darban ke sadufan kuma afurtamatte tilmama man ke sa murasni oguma ingilifa murta tai kan qaban yotau hoji qabatu fiokan hawasa uganda kesa salpat socho udaf gaamiti garendu bartota humne su kan uganda kesa targamu toko sana jijiru fiala jira halima atwanif mukasa francis gabasa kana gabasa ergan qopi du bartota afmati kana raf qinde sene jira kuno barnota fan ingilifa bu ura hojjetto to motuma oguma dadda qaban kadranif ijolle sanif kendama jira kannen kun baqattota afan araba dubbatan sudan ra dufanif ceum sagara uganda tigegesan akkasanif salpisuf afan ingilifa barachu baye barbadanida isan kesa razan abdurrahman mohammed ogetti chemical engineering if hada julle afuriti jebito tesa kesa sudan kesa baqatte wan batef mohammed abawar rashe walin walar kabadan
I want improve myself
ijolle ko kununtu fi hoji sakamini yuwar dachu jecha ofiko fo yesum barbada
my children.
Baratun shantama dare barnota ke sajran afanicha barachuf yo tikkate ji asadi isan barbaachisa asmahan ahmed baratun she akkasalpat afan ingilifa akkahubatan gochuf afan arabaf ingilifa walittima kutu she rature kellalen itibarsisan murtaan bakkajrut oguman civil engineering drani kanturan asmahan barnota ingilifa buura barsisu asmahana kajeranit baqattoni irahedun uganda daqabu sani dura mana barnota kisat afan ingilifa tikkoqufa barato.
It was difficult for us to communicate and use it for social purposes.
Walin dubbachu akkasumas dimmoti hawasumma fitti fayyadamun nutul fate ture halol fara san argine wan ofi beknu wan barbanu fedekenya wante ifsun rakisata usa argine.
Daula Hussein Hassan enna walwaransa Sudan jalqaba bara 2019 qeyeshirra godante gara Sudan kibatte obaqattu bara 2014 walittibu insibi yettikeesa gara Uganda takka godantu seedirqisise yero amma abbatu dubartota humne sufundae kandake ajjedamuf director olanaada baqattu ta Sudan kannen hara gama sadqaban jirenya sani fo yesuf ojjeta jirti asana kajettutti baqattoonni barnootaaf dandeetti akkami haa qabaatan afaan ingiliffaa dubbachuu waan isaan rakkisuuf baay'ee gaddu.
Hawaasa kana keessatti akka gaariitti jiraachuuf kabajaan akkatti dhaga'amuuf gargaarsa dhugumaatu isaan barbaachisa. Yoon ofii koo doktora ta'e hiriyyaan koo doktora ta'e kabirootti maal akkan dhukkubsadhu ibsuuf hin danda'u sababa rakkoo afaaniif jechi waan hedduutu si qaanfachiisa.
Hanga jalqaba baatii waxabajjiitti Ugaandaan baqattoota Sudaan 1,039 ka galmeessite yoo ta'u dhibbarraa harka 70 kanneen ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Ugaandaatti kan argamu jaarmee baqattoota akka tokkummaa mootummootaatti aangawa gameessi Zibingwi Diimee doktoroonniif piroofeesaroonni baqattoota ta'an eeyyama akka argatan gochuuf mootummaa Ugaandaa waliin hojjetaa jirra jedhu.
We have been able to profile most of the workers.
Hanga yona qubsama baqattoota Kiryani Dongo Kampala keessa hojjettoota hedduu adda baasne jirra. Marii gaggeessine jirra. Uganda keessatti sochii akka jalqabanii ministeera eegumsa fayyaa kan barnootaatii fi ministeera ispoortii waliin hojjetaa jirra.
Asmaan Ahmed kellaan itti barsiisan babal'ate deeggarsi dabalataa yoo jiraate baqattoonni itti dabalaa muuxannoo afaan ingiliffaa wayyaawaa ta'e argatanii egeree isaanii amma ifaa hin fakkaanneef isaan qopheessuuf abdatu. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitarii yookaan eeks irratti argachuu dandeessan. Yoo iimeelii nuuf barreessuu feetan horn@voanews.com yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nagusuu Taammiree qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiftu Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaa qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula. Thank you.